Fresh out from NigerRemix.com.
Guys, listen to me, napenda kuwa free. Wengi wapo kwenye ndoa na hawatulii. Nisha sema ndoa no, hata mnitangaze BBC. Haripo furaha, nipo kama moyo wangu na wifi. Bachelor's life ni confidence. Maisha ni kuchagua, tumechagua happiness. Happy yes, no ndoa no stress. Vichwa vina mambo mengi, tuna refresh. Mina shemeji yenu dele tunapati. Mambo ya ndoa wote hatutaki. Urukushani unarudi sangapi. Unachati na nani ndo vitu hatutaki. Bachelors
michango tutachanga. Kwenye harusi tutakuja. Chakula tutakula. Na pombe tutalewa.
Mwaneni si bado tupo. Si bado tupo.
Eti wakina nani nye.
Sisi ndo mabachela. Bachela. Hatutaki ndo wa mabachela. Bachela. Tunakula ujana mabachela. Bachela. Wache wa wage.
Sing again bachelors.
Sisi ndo mabachela. Bachela. Hatutaki ndo wa mabachela.
Yeah.
Bachela.
Okay.
Tunakula ujana mabachela. Bachela.
Okay, let's go. Kiona wana ndoa na gandana basi jua ndoa changa. Taki ndoa hata mnishikie panga. Yane paka liki nje kutafuta furaha. Wana ndoa wengi tunakesha nao ba. Nacho mini ndoa za kweli zisha kufaga. Nadhani hata mbinguni zisha futuaga. Simanishi mse wane undoa ni ushamba. Ila wale shoboka na ndoa wanesoma namba.
Mabachela, michango tutachanga. Kwenye harusi tutakuja. Chakula tutakula. Na pombe tutalewa.
Mwaneni si bado tupo. Si bado tupo.
Eti wakina nani nye.
Sisi ndo mabachela. Bachela. Hatutaki ndo wa mabachela. Bachela. Tunakula ujana mabachela. Bachela. Wache wawage.
Sing again bachelors.
Sisi ndo mabachela. Bachela. Hatutaki ndo wa mabachela.
Yeah.
Bachela.
Okay.
Tunakula ujana mabachela.
Wow.
Bachela. Wache wawage.
Okay.
The Mix Killer.
Fresh out from NigerRemix.com.